Blog Talk Radio.
Arakoze cyane Rugamba ati sirarwaye sirarwaye koko cyane cyane abayiriho nayo ubwayo irarwaye kubera nyine ikibazo kibidukikije ariko abayituye nabo ntibayoroheye nabo ubwabo ntibiyoroheye. Radio Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 5:32 isaha z'i Washington DC, tukagira saa 10:32 isaha z'i Paris, z'i Buruseli n'ahandi mu Burayi hagati ndetse n'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 14 umwaka w'ibihumbi 2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro amazimwe ya Kayumba na Kabarebe muri DMI aratwigisha iki. Ikiganiro mugezweho nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Nagira ngo rero ndebe niba yahageze, ariko mu kanya nabonaga asa n'uhageze. Yahageze, reka mufungure mikoro noneho abasuhuze niturangiza nyine dutangire ikiganiro. Muvandimwe Theogene, mikoro irafunguye.
Joseph, uranyumva?
Ndakumva neza rwose.
mwiriwe
muraho.
Mukomere iwanyu aho ngaho mu Bufaransa, muraturusha iki?
Yewe ntacyo tubarusha, dufite akazuba gakeya gatangiye kongera konjuka kagaruka, twari tumaze iminsi mu mbeho nyine, ariko turayigana nyine. Umuntu aba bimenyera ibintu birahinduka buri munsi. Ya sinavuga uretse ko byarahindaguritse cyane, sinzi aho uko mwifashe.
Natwe ni uko nguko. Ngo nongere ngushimire ko tubonye akanya ko kongera kugaruka kuri radiyo. Ubundi nari nzi ko hari ikivi twatuye tuzongera tukaruhukaho gatoya, ariko bibaye ngombwa ko twagira icyo tuvuga nyine ku kibazo nyine umaze kuvuga mu ntangiriro. Ubwo rero nagira ngo tuzuze abakunzi ba radiyo yacu kandi tubifuriza gukurikirana ikiganiro neza. Ngo mbe ngushubije ijambo.
Urakoze cyane. Nagira ngo tutangire koko vuba vuba. Nk'uko natangiye mbivuga, inyito ya kino kiganiro ni amazimwe ya Kayumba na Kabarebe muri DMI yaratwigisha iki. Mu yandi magambo, FPR DMI Kagame na FPR DMI Kayumba zirimo nkundura y'amazimwe byajyaga byari bisanzwe mu by'ukuri ko ejo bundi byafashe indi ntera. Ku wa mbere tariki ya kabiri nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda Jenerali James Kabarebe umaze iminsi avugwaho gufungirwa mu rugo yagiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira mu karere ka Nyabihu kuganiriza abasirikare b'inkeragutabara basaga igihumbi ngo bari mu myitozo. Umwe muri abo basirikare koloneli wavuye mu by'ukuri uri retired uri muri retraite koloneli Martin Zitonda wahoze mu ngabo za exfar mu ngabo za kera zo ku gihe cya Habyarimana akaza kujya muri arira akajya ku muri FDR akanajya muri ruduru nana nk'uko abyivugira ndetse akaza gutahuka mu mwaka wa 2010 nyuma yo kujya kuba muri iyo mitwe yose y'ingabo harimo izo z'inyeshyamba mbaze kuvuga mu kanya. Uwo koloneli rero Martin Nzitonda yabajije General James Kabarebe niba ngo barabashije gutsemba ingabo za Kayumba Nyamwasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo cyangwa se niba bagomba gukomeza kuzirwanya bivuye inyuma. Ubwo yavuze n'indi mitwe nyine y'inyeshyamba irimo za FDL izo ngizo za Rudurunana ndetse na CNLD yaba Rusesa Bagina. Mu kumusubiza rero General James Kabarebe yagize ati mbere yuko mvuga kuri RNC reka mbanze mvuge kuri Kayumba Nyamwasa. Ati niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu ni Kayumba Nyamwasa. Ubwo Kabarebe yarinze arangiza ijambo rye rirerire atavuze ku ngabo za Kayumba Nyamwasa yari yabajwe n'uwo koloneli Nzitonda Martin. Bidatinze kuwa gatandatu tariki ya karindwi nzeri 2019 General Kayumba Nyamwasa nawe yari yiziye ubwe kuri radiyo itahuka yaherukagaho mu kwezi kwa kabiri ni ukuvuga ko hari hashize amezi arindwi. Mu kiganiro cyiswe Kayumba Nyamwasa ati James Kabarebe naramutunze ndangije ndanamuyobora muri icyo kiganiro rero General Kayumba Nyamwasa yashimangiye ibyari bisanzwe bivugwa n'abambari be hanavuga ba Theogene Rutayomba ba Ali Abdul Karim ndetse na ba Jean Paul Turayishimye abisubiramo abitsindanye na nyine avuga ukuntu yatunze Kabarebe ukuntu Kabarebe nyine ari umuhemu bamurwanyeho yamaze gutsindwa za Kitona we na Karegeya bamurwanaho nyine batuma abaho Kagame ntiyamwica avuga n'ibindi byinshi cyane avuga ndetse n'ukuntu ngo bahunga ubwabo nawe yari mu maganya ukuntu ndetse ngo bagerageje gushaka ibyangombwa byo kumuhungisha ngo banyuze kuri General Adolphe Nshimiyimana ngo waje no kwicwa ngo akaba wenda agomba kuba birimo mu yandi magambo muri ibyo bintu by'amazimwe azanamo igihugu cy'u Burundi azanamo igihugu cy'u Burundi. Nagira ngo rero ndatinze rwose nguhe ijambo uvuge iby'ayo mazimwe nyine bitumye uva mu karuhuko wari wavuze ko ugiye gufata ukavuga uti aya mazimwe arakabije reka ngire icyo nyoto ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Yosefu. Ubundi Yosefu nk'ukuntu bizi ibintu by'amazimwe bigendera kure cyane niyo ari amazimwe cyane cyane yo muri ayabaga muri RNC ari kimwe mu bintu byaje no gutuma nge nawe na Musonera tuva muri RNC dutandukane na Kayumba mu mazimwe n'ibindi ngira ngo twagize ibiganiro byinshi byo kubiganiraho kimwe mu bintu byatumye twitandukanye nabyo nicyo kintu cy'amazina. Impamvu numvise ko umuntu agomba kugira icyo avuga kuri ayo mazimwe ni uko ahanini ibyo bintu birangaza abanyarwanda cyane abari mu gihugu bo nta n'icyo bavuga ntabwo bashobora kugira icyo bivugira bagomba gukoma yombi ariko n'abari hanze mu byitwa opposition hari igihe bidutwara igihe kinini cyane, ugasanga nyine nk'ukuntu bizi kuri za interineti nibyo bivugwa gusa, ni abantu bacyushya imitwe ngo Kabarebe yavuze ibi ngibi, Kayumba yavuze ibi ngibi, ubwo abantu nyine bakamara igihe ari byo barimo. Nyamara haba harimo amasomo tugomba kwiga adufasha kumenya uko duhangana n'ibihe bye turimo, ariko cyane cyane twebwe ku byo twiyemeje, nk'ukuntu twafashe igihe ibiganiro umunani byose turimo kuvuga uko tubona imbere, uko twahubaka. Wakumva rero abantu ntitwatinda cyane kuri Kabarebe muri iki kiganiro. Mu by'ukuri ntabwo ndi bunatinde kuri Kabarebe, kuko Kabarebe ibyo atekereza, Kabarebe ibyo avuga, Kabarebe ibyo akora, ni umuntu wiyemeje kuba umugaragu wa Kagame hafi ubuzima bwe bwose bw'umuntu ukuze, umaze gukora kuva twatangira na ruriya rugamba rwa FPR. Ibyo Kabarebe yakuze kugeza kuri aya magingo ni ugukora ibyo Kagame ashaka, haba ari ibikorwa by'ubwicanyi, kwica Habyarimana, ibikorwa byabaye mu gihugu byibasiye abantu bamwe bahoze ndetse bari muri RPF, byibasiye Abatutsi, bikibasira Abahutu, ibyakozwe muri Kongo, impfu za ba Kabila. Ibi bintu bikomeje kurangwa ku butegetsi bwa Kagame, bijyanye no kwica abatavuga rumwe na Kagame, guhiga abantu iryo raswa rya ba Kayumba, kwicwa kwa ba Karegeya. Ibi bikorwa byose byose bibi bibazwa kuri regime Kabarebe abivamo, yabibayemo. Ntabwo rero we mu by'ukuri iyo avuga ngo agatinda ku kintu cyo guhemuka, icyo navuga mbere y'uko mvuga ku bya Kayumba, ni uko nk'ukuntu tubizi, nk'ukuntu Abanyarwanda babizi, cyane cyane abantu babaye muri FPR, ariko hari ibintu bya statique Joseph, sinzi impamvu yabyo, urabyumva nawe? Hello?
Oya, ndumva uvuga neza, ndumva neza muri rusange, nta kibazo ndumva.
Nangezaho mvuga nti ku bintu by'ubuhemu rero no guhemuka ku muntu w'umututsi wabaye mu AFP, umuntu wabaye muri FPR, ku muntu w'umuhutu wari wiyemeje gufatanya n'abatutsi muri FPR, nkaba Bizimungu, nkaba Kanyarengwe, nkaba Muvunanyambo, Abahutu bari bemeje gufatanya na FPR muri za 90 na kuva muri 90 na 95, abo ngabo ba Twagiramungu n'abandi na ba Sendashonga, abo bantu b'Abahutu bafatanyije na FPR. Ariko noneho kwibuka n'imiryango yo abantu basize inyuma abaguye ku rugamba ba FPR kuva dutangira urugamba muri 90, n'abaguye mu ntambara zo muri Congo kugeza kuri aya magingo, abantu bari bafite opportunity muri 94 kubaka igihugu nk'ukuntu Kagame na FPR, iyo opportunity yari ihari nubwo hari habaye amarorerwa. None se guhemuka ni iki? Guhemuka ni iki? Guhemuka atari abo bantu bose ureba ukararanganya amaso ugasanga ko Kagame akoresheje umuntu nka Kabarebe n'abandi na ba Kayumba nyine, kugeza igihe Kayumba yabaviriyemo natwe twese twaviriyemo. Uretse utavuze kwibyo, ariko guhemuka, ijambo guhemuka byaba rivuze. Ntabwo rero nshaka gutinda kuri Kabarebe, kuko we yemeye kupfira Kagame muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, kumuvugira nta gitangaje kuri we. Ariko iyo bigeze ku kintu cya Kayumba, Really, cyane cyane no mu gutangira uravuze ngo yari amaze amezi arindwi, hafi amezi arindwi atajya kuri radiyo. Muri ayo mezi arindwi, ibyavuzwe bikomeye cyane byabayeho muri icyo gihe ni nk'ibiki. Kimwe mu bintu byo tugomba guhora twibutsa Kayumba, yaba ndetse ngira ngo rimwe nzagusaba ufate recording y'umunota umwe kugira ngo buri uko iradiyo igiye gutangira tumwishyuze abana barenga 400 yoheje mu mashyamba ya Kongo. Abenshi bakagwa n'ubagwe, benshi bakaba bakibungira muri aya mashyamba. Ibyo twavuze mu biganiro tuvuga ngo Kayumba, abo bana turabakubaza, nyiri icyo ubivugaho. Icyo kintu ntigeze agikora Joseph. Muri ayo mezi uvuze yari acecetse gusa, hari
Habe na gato rwose, bariya ba Colonel Mudasiri wafashwe akaba agomba kuba ari i Kigali nk'uko twagiye tubyumva. Abishwe nka ba Kapiteni Sibo, abo bose ntacyo bavuga, n'abo bana bagera kuri 400 kandi twarabivuze kenshi, nta kintu abivugaho. Ahubwo rero iki biriya mpamvu na Kabarebe abibajijwe n'uwo wahoze muri uwo Nzitunda Martin Colonel Nzitunda, abimubajije nawe yarabikwepye. Ahubwo se kuki Kabarebe akwepa icyo kibazo, kandi bo ngo bari mu ntsinzi nyine baratsembye abo bana, noneho na Kayumba akagikwepa, ikibazo kiri aho ngaho, niko nibaza.
ikibazo Kabarebe atagomba kugitindaho ni uko n'ubundi Kagame na FDMA na uva Kabarebe barabizi neza yuko ibyo birirwa mu makuru hafi, nubwo Kabarebe atabivuga ariko wibuke ko yaba Rushyashya, yaba Igihe, yaba New Times, yaba
Bo
Virunga
barabivuga.
ibiki, yaba izi ntambara babamo na Uganda ibyo babamo n'u Burundi, nta gihe uzarebe mu bintu byo bandika nta gihe batazanamo ibya FDLR bakazanamo n'ibya RN, kandi bazi neza
Nibyo.
ko ntabwo ari uko Kagame cyangwa Kabarebe bayobeho ko n'ubundi abo basirikare bo beretse, urabizi ko berekanye ibishushanyo, bamwe berekanye imirambo, abandi bereka bafashwe bafite ibyo bita ngo ni intwaro ngo bagiye kurwanisha ubutegetsi bwa Kagame.
Zimeze nk'izihiga
Ibyo
impongo.
none se barabiyobewe ko n'ubundi ari ibintu by'abaringa bashyira imbere gusa kugira ngo bakore iyo politiki na diplomasi ishingiye ku binyoma gusa. Kabarebe barabizi kuba yabiceceka rero, ariko hari abandi babimuvugira ngira ngo icyari cyamuzinduye cyari ukuvuga nyine ibijyanye na Kayumba. Ariko dusubire ku bya Kayumba. None se urete Kayumba, Condo yigeze ajya kuri radiyo ngo avuge abo bana aho bari, cyangwa se ngo bakore accountability y'abapfuye n'abasigaye n'uburyo babayeho? Ese nayigize iki yagiye kuri radiyo arasobanura? Ese Hakizimana yagiye kuri radiyo arasobanura? Micombero yarasobanuye? Cyangwa se Corneille Minani yagiye kuri radiyo arasobanura? Nagira ngo niwo ukurikirana abo bantu bigeze babwira kuri radiyo ngo avuge abo banyarwanda
Bavuga
b'abana
Kayumba ko
b'abanyarwanda?
aheruka mu kwa kabiri kuri radiyo, ubanza bo ubu ni nk'umwaka de, baburi ibirengero mu by'ukuri, nabo kurangira.
Aho kugira ngo rero Kayumba aze ku iradiyo abwira ababyeyi b'abo bana, abwira abagore b'abo bana ngo abwire imiryango y'abo bana, abwira abanyarwanda uko byagenze n'uko bihagaze, akaza gusa ku iradiyo ngo kwirata. Numva mwebwe mwarabyumvise byose, sinigeze yumva ikiganiro cyose, gusa akaza kuvuga ukuntu yatunze Kabarebe. Aho ngo ukuntu batunze Kabarebe, ko Kabarebe yavuga mu bakene, ko we Kayumba ava mu bakire, ngira ngo ni ryo jambo nyamukuru yashaka kuvuga, ko bo bari bameze neza. Ubwo yazinduwe no kuza kuvuga ko bo bari abakene, ko none se kuba umukene n'icyaha? Aragaya kuba ababyeyi ba Kabarebe kuba ari abakene se, cyangwa se
Yaje
kunako
kubyivugira mu by'ukuri, ubundi bisanzwe bivugwa kenshi kenshi cyane na Ali Abdul Karim, kandi no muri iriya deklarasiyo ye Kayumba aravuga ati ushidikanya yabaza Ali Abdul Karim kuko muri iyo myaka ya 78 mpura na Kabarebe duhurira muri high school, ni ukuvuga muri lise icyo bita lise hano mu Faransa, muri za section mu Rwanda rwacu rwo hambere. Ngo bahuriye aho ngaho muri za 78, ngo Kabarebe nyine baramutunze yari akinnye. Ali Abdul Karim akunze kubisubiramo, ariko hariya Kayumba ikintu yanavuze, yavuze ati Ali Abdul Karim niwe mwabaza kuko yari inyuma yacu nk'umwaka yarahadusanze, ibyo byose yarabibonaga. Ali Abdul Karim asanzwe abivuga ibyo bintu, ariko noneho Kayumba araje aranabyivugiye, areruye noneho.
General, general,
yego.
Harumo
gutwara mutumba
siko si cyo nshaka no kuvuga cyo kora, wenda reka narinjye ko nigeze nikorera kwa muri president muri bya bihe bya Kisangani, na baga nkunze kuba mu nama zo Kagame yahuraga n'abandi bayobozi bavuye hirya no hino ku isi. Muri icyo gihe hari igihe yigeze guhura n'abantu bavaga bayobozi bo muri Tanzania, ariko ubwo wenda ntaragere naho ngaho. Kimwe mu bintu bye najyaga ngiraho inama Kagame, nubwo cyabanje kujya kimugora cyane, uzarebe ntabwo Kagame akunze kuvuga amateka ye, amateka y'umuryango we, nk'ukuntu ubundi umuyobozi abayobozi bakunze iyo babishatse bagomba kuvuga ubuzima bwabo n'ibyabaye wenda batarajya muri ubuzima buri public, cyane cyane kwerekana muri abantu nk'abandi, kwerekana ko umuyobozi ari vulnerable nk'undi muntu wese ubaho ku isi, kajya kubwira ibyo ugezeho uvuge n'iby'ubuzima bwawe, kuko abantu bafite inyota n'inzara yo kumva aho waturutse, aho waturutse utarajya muri mu buzima buri public. So rimwe mu nama numva arimo kubwira abantu nabyo byabaye nk'ibyo bya Kayumba, numva avuga uko se simbizi, ntabwo mvuga ko nzi ubuzima bwa Kagame mbere y'uko duhura, ariko avuga ukuntu se yari umuntu w'umucuruzi mu Rwanda, kumbe se numvise nanjye nibwo bwari ubwa mbere numva bivuga, ariko bisa nk'aho avuga ko umuryango we rwose se yari umuntu w'umucuruzi umeze neza n'iki byose. Ariko nza gutekereza nawe ngo Kagame hariya ntabwo ko tavuze se uko twabayeho mu buhunzi, uko twabayeho mu buhunzi, uburyo imiryango yacu yakubititse, ukuntu abantu bishya kuya kugeza igihe dutangiye kujya mu mashuri no gukura, ntabwo urwo ari urugendo rwerekana abantu bava mu miryango ikize, ahubwo byerekana icyo twita resilience, ibintu byerekana uko abantu mu bikomeye byose bakajya mu nzira yo kwibohora, ari byo biriya byavuyemo igitero cyo muri 90 ubwa ibindi byinshi n'amateka. None na Kayumba akaza ari kuvuga nyine ukuntu bari bameze neza batunze Kabarebe, ibyo harimo mu by'ukuri kugerageza guhishira ibyo yakabaye aza kuri radiyo kubwira Abanyarwanda n'imiryango y'abo bantu yoheje mu mashyamba kujya kugwa mu mashyamba ya Kongo, aya miryango yabo ngo imenye aho bahereye, aho bari, n'icyo n'icyaba kiriho gikorwa kugira ngo bave mu bibazo nk'ibyo ngibyo, bave mu bintu byo kubeshya no kujijisha Abanyarwanda. Ariko icya kabiri gikomeye cyane ni no guteranya ibihugu. Urumva umuntu umwe mu bashinze akubaka DMI n'uburyo abantu bashyira icyo twita intelligence hari byo ubutasi mu Kinyarwanda ngira ngo banze ariko babyita
ni ubutasi.
Umujenerali agira atya,
hari ntabwo biriho bivuga neza aha, noneho ntabwo biriho bivuga neza, wareba niba hari ibyuma biriho bikubuza
umujenerali ugira akavuga uburanyumba,
ndakumva
neza, urumvikana
urumvikana neza.
Umujenerali ugira ugira utya nyine akavuga ngo ngo twari twumvikanye uko ngo James azaca i Burundi bakamuha igipapuro ngo kandi ndahamya ko yakibonye ibyo icya mbere cyo icyo Kayumba yifuza nizo nibyo bivugwa muri iki gihe yuko ngo ubu Kabarebe yafungishije ijisho afungiye mu rugo icyo Kayumba yifuza ni uko Kabarebe yafungwa ndetse yanakwicwa nibyo yifuza urebye motivation yo Kayumba
bigaragara
afite nibyo ngibyo yifuza mbere na mbere ariko akibagirwa ko noneho arimo no guteza u Burundi ikibazo ariko bigucya ko kandi mu bintu byo abantu ba ANC bahoraga bavuga ibya bindi ngo ibyakabaye amabanga barabivuga ibitari amabanga bakabigira amabanga ninde tutazi ko abo bambari bose bakayumva ihanze ahangaha bavugaga ko u Burundi bubafasha uko Uganda ibafasha na ya raporo yavugaga ibibazo byo bafite bo mu by'ukuri barayishimiye kuko byashishe nk'aho bibafasha gusobanura yuko amafaranga baba barata abantu ko hari ikintu cyo bakoze ariko se ikintu nyabaki uko byagenze barakuzi kuturusha kuko nibo bohereje abo bana muri ayo macyamba ikintu rero cyo kuba yagira akavuga u Burundi mu kibazo mu bibazo bire nicyo kikwereka ko aho ngaho ari ikibazo gikomeye cyane cyerekana ku ruhande rumwe ubugome kuko bya bindi nyine nk'ibyo yambwiye ndi kumwe na Patrick nabivuze kuri iyi radio ndimo kumubaza ariko ibyo bintu byo kwica bya Imana uko byicishije n'abatutsi dafite uko turi bubarengere byari bimaze kandi ko twari twara sinya amasezerano nawe aravuga aseka ngo ariko ngo iyo tutamwica ngo nawe yaye kutwica urumva rero nawe iyo niyo mbese iyo niyo gahunda igenza Kayumba ubwo ibyo yavugaga hariya kwari ukugira ngo niba na Kabarebe adafite ibibazo ariko agira ibyo bibazo harimo ubugome rero ariko harimo n'imikorere mibi ndetse n'ibintu bigayitse cyangwa se ibintu byo wakwita ko ari ubwenge buke cyane gukoresha bene ubwo buryo uyakoresha ku bihugu kuko ingaruka ku bihugu ku batuye ibi bihugu ingaruka ku karere zo ziragaragara ingaruka zo ziragaragara ikintu rero nagira ngo wenda nshimangire cyane nuko imikorere ya Kayumba ntabwo igihinduka kuko nk'uko ndavuga ya Kayumba Kabarebe nk'uko nabivuze yemeye gukora ibyo agomba gukora ariko hari igihe nicara nkibaza cyane cyane umuntu wakoranye na Kayumba hafi muri kiriya gihe turi muri RNC nkareba na nyuma yuko dutandukanye nabo nkareba imikorere ya Kayumba ujya wibaza uti umuntu w'umujenerali uri mu myaka 60 plus Kayumba amaze kandi twese turi mu rugero rumwe handitseho gatoya nk'uko turi mu rugero rumwe na Kagame banditseho ariko twese turi mu myaka imwe Yosefu ntabwo turiho tuba bato ukibaza uti mu myaka 60 no kuba umujenerali no kuba yarabaye umuyobozi isomo ryo yize muri uru rugendo rwe rutoroshye na gato rwabayemo no kubabara cyane bitoroshye kuba urupfu rumugeze kangahe Kagame amugira amajanja buri gihe umuntu abantu bageze mu myaka nk'iyacu Yosefu urushaho kwibaza ngo ese mu myaka naba nsigaje icyo nkwiriye gukora cyagirira akamaro umuryango wanjye cyagirira akamaro sosiyete yacu y'abanyarwanda cyaba ari nk'iki kuko hari ukuntu bigufokare wenda ndivugira cyane biragufokariza cyane ukavuga ngo ibintu bikwiriye kuba priorities zanjye ni ibihe ibidakwiriye kuba priority ni ibihe ntabwo wakomeza gukina nk'umuntu nk'abo bana bacu b'abajeni bari mu myaka 18 20 20 n'ingahe bibera mu byabo kuko ni nk'abakina za basketball bayita ubwo baba bakinira muri ya kota ya mbere ya minota ya mbere kuri kota ya mbere ariko twebwe turagana muri last quarter turagana muri last quarter nkibaza ngo icyo Kayumba yize cyatumye anahunga akabaratwa bamugira amajanja buri munsi cyaba ari nk'iki ariko wasubiza amaso inyuma ukareba imyifatire ya Kayumba muri BMI izo mpfu z'abantu bagiye bapfa muri EPR wakabaye uvuga uti ubwo ari hanze ashoboye kuvuga kuko Kayumba ni umuntu afite amashuri yize amategeko afite degree ebyiri ni umujenerali yabaye umuyobozi ni umuntu ushobora kwandika cyangwa se ushobora kuza kuri izi radiyo tuvugiraho akabwirira Abanyarwanda ibyo azi cyane cyane mu bintu bibi byagiye bifata Abanyarwanda bigira icyo imvune bisigira Abanyarwanda ngo agire icyo abivugaho nibura abantu bavuge bati yadusigiye uko kuri kutubwira uko byagenze wenda tuvuze n'ibya FPR kuki kugeza na n'ubu kuri we muntu uzi byose uko byagenze ko ataravuga urupfu rwa Rwigema kandi arumva ku iradiyo avuga urupfu rwa Rwigema sindumva avuga ibya Peter Bayingana sindumva avuga ibya Bunyenyezi sindumva avuga ibya Bamuvunanyambo sindumva avuga ibya Shaban Colonel Wilson Rutayisire bavuze ngo yirashe igomba nabyumvise bwa mbere na mbere turi mu ruzinduko na Kagame twagiye muri biriya bintu bya Davos mu Busuwisi turi ahantu mu ihoteli mbona Ndahiro amuhaye agapapuro Kagame atubwira ngo Shaban Wilson Rutayisire ngo yirashe yirashe kuri Goma ibyo bintu byose byo muri FPR twongeyeho n'ibya noneho n'ibyaha Habyarimana tukongeraho n'ibya za Kibeho tukongera ibyo muri Congo iyo nkuru yose nta muntu uyirusha Kayumba nta muntu unarusha Kayumba gukurikirana ibintu byo ashaka gukurikirana impamvu ibyo bintu atarabivuga ariko akumva ko akwiriye kujijisha no gutwikira aza kuri radiyo kuvuga gusa ngo yatunze kabarebe really so icyo kintu ni ikikwereka ko imikorere ya Kayumba ntacyahindutse isomo nyamukuru jye mbona muri ibi bintu ni uko Abanyarwanda baba abo mu gihugu baba abo hanze y'igihugu bakwiriye kwima amaso no kwima amatwi ibintu bibajijisha kandi bitwikira ari ibya kabarebe kabarebe wenyine nk'uko nabivuze arakorera Kagame agomba kubikora kugeza igihe azipfira cyangwa se Kagame akamwica kuko abitse amabanga menshi ya Kagame ariko cyane cyane abantu bari hanze aha ngaha bitwa ngo bari muri opposition bavuga ngo barimo gushakira Abanyarwanda ibyiza barangiza ugasanga bari inyuma y'umuntu nka Kayumba ngo uzabatwara akabavaniraho Kagame aho niho ikibazo kiri no mu biganiro byo twakoze tuvuga ngo twe kujya buri gihe tuvuga ngo ikibazo cyacu ni Kagame ngo ikibazo cyacu ni Kanaka ikibazo cyacu ni Kayumba kubera ko twebwe Abanyarwanda dufite imitwe itekereza ese ibyo ngibyo tubyemera bishingiye ku tubyemera eza bishingiye ku nyota yo kugira ibyo tubona biciye mu nzira runaka cyane cyane babizi Yozefu ko ibi bintu nyine abantu bava inyuma y'akayumba baba bazi nyine ko ari umujenerali uzabicira Kagame vuba, uzabakuriraho Kagame vuba. Bottom line ni icyo ngicyo, batazakubeshya ibindi bintu, nta handi bahunga yabahurira na Kayumba, nta hantu Condo yabahurira na Kayumba. Ibyo twagerageje, nanjye ndimo kugerageza kubihuza, kuvanamo ikintu cy'abantu bahuriraho ariko cyunga kikabyarira sosiyete y'Abanyarwanda impinduka ishobora kuba yagira akamaro twese. Ibyo byaratunaniye. Ikindi se wavuga ngo abantu bari inyuma ya Kayumba bifuza ni iki? Uretse ibintu byo kwifuza ngo Kayumba kuko ari umujenerali ngo azabavaniraho Kagame vuba, kwifuza just ni ibyo ngibyo. Icyo ngicyo rero isomo nyamukuru ni ukwerekana ko muri sosiyete nyarwanda ari abakurikiye Kagame na Kabarebe, ari n'abakurikiye Kayumba. Namwe mwumve, iyo ni wo mutima wa DMI. Kuba Kayumba yarahunze ntabwo byamuvanye mu gukorera muri framework ya DMI, kuko nibyo azi, nibyo yubatse, nibyo akoresha buri gihe kugeza no kuri aya magingo. Ibyo ngibyo rero nibyo nyine birimo n'ibintu byo n'ibindi by'urukozasoni nyumvise ku maradiyo no kuri za interineti. Urabyibuka barabivuze cyane ku maradiyo yabo nyine ya za itahuka, ngo uburyo Kabarebe yafataga abadamu akabatera sida, nka biriya byo twamaganye byo abantu
barimo muramuwe ni ukuvuga barimo murumuna w'umugore we. Aha ngaho nkaba nakwibaza ukuntu abona aba victime, uwo mukobwa ni umu victime, kwa sebukwe n'aba victime, n'urya muryango wundi bavuga ni aba victime, kuki babandagaje?
Ibyo nibyo kwerekana ubutindi bw'abantu bitwa ngo nibo byegera bya Kayumba, kandi akoresha abwira ibyo bagomba kuvuga ibindi bakiyongereraho, ariko ni bwa butindi bwo tunenga Kagame nibwo bukomeje kugaragara no kuri Kayumba n'ibyo byegera bye. None se wabwira ute Abanyarwanda ngo ko ubifuriza ibyiza uri mu nzira nk'izo urimo uzi neza yuko arizo ziranga ubutegetsi bwa Kagame na FPR-DMI? Icyo ibyo bintu nabyo ni ubutindi, ni ubutindi nibyo tugara kandi tugomba no kwamagana. Ibyo rero wenda ntabwo n'ubundi cyari ikiganiro cyo kuvuga byinshi, ariko byari ukugaya no kunenga imikorere bene iyo ngiyo, ariko cyane cyane tudahagarara kuri Kabarebe na Kayumba, kwerekana ko ibibazo biturimo twebwe nk'Abanyarwanda bituma dukomeza gutekereza ngo icyizere cyacu kiri kuri Kayumba cyangwa kiri kuri Kagame na Kabarebe. Ibyo bibazo ni twebwe tubyitera, kandi natwe tugomba kuzabimenya tukabyivura. Nta yindi nzira jyewe mbona, naho ibintu byo gukomeza kubeshya no kurangaza abantu uza kuri radiyo gusa uje kuvuga ngo watunze kanaka ngo umuhurwa ntibakizi uko babyita mu Kinyarwanda biranyibagiye, useka abantu ngo bari abakene ngo warabatunze. Ntabwo ibyo ari byo, ntabwo ari byo abayobozi bagomba kuvuga. Ariko wenda narangiza ku kintu nawe utekereze, wakwibaza uti abandi bajenerali bageze muri ruriya rwego, baba bakiri muri leta, baba bavuye muri za leta hirya no hino ku isi, aba ari abantu bafite ubumenyi, ubwo bumenyi ubumenyira ku byo bavuga, ku byo bandika, kubo bavugana nabo. Ntabwo u Rwanda rwaragatoye kuba rufite abajenerali nyine nka Kabarebe na Kayumba baza ku maradiyo nyine babwira abantu bavuga ibintu kuri. Ntabwo abandi bajenerali ibyo barimo bavuga bavuga ibintu byo bizi, ibyo babonye, ibintu bijyanye na strategi, ibintu bivuga uko isi imeze, aho isigana, aho niyo mpamvu niyo bavuye mu gisirikare za business zikomeye cyane zibaha mu nama nkuru z'ibyo bigo kuko baba bavuga bafite ukuntu bazi isi n'ukuntu bayiganiraho. None se u Rwanda rufite ibibazo nk'ibyo dufite, abajenerali bacu bakaba bari mu mazimwe ku maradiyo, abo ni bajenerali. Hari undi sinibagize izina rye w'Umunyayuganda wajya guseka akabanda akareba akunda kugaya nyine aba majoro aba jenerali ibyo byose, yigeze kureba umwe aramuhema ngo ayima ngo reba Rwata ngo majoro majoro ngo ngwe ndege ni majoro yenti ngo neye nkoko neye nte urumva ikinyankore yose.
Nigeze kubyumva biransetsa cyane ngo ni yenkoko, ni ba yenkoko, ni ba jenera yenkoko.
Ntabwo bidashaka kuvuga ariko niba u Rwanda rufite ibibazo bimeze nk'ibingibi, ibibazo bitwugarije, ibibazo mu rwego rwa politiki, ibibazo mu rwego rw'ubukungu, impunzi, abantu barara ku ijoro bazi ngo barahigwa baraza kubura, abishwa hirya no hino, abantu barushwa n'ubwenge n'abantu bakiri bato nk'aba bagiye bafunga abafungiye mu Rwanda harimo n'aba badamu urebe ibo ari Victoire ari Diane ukumva ibyo bavuga noneho ukabishyira ku munzani noneho ukabijyanye n'ibyo Kayumba arimo kuvuga kandi yitwa ngo ari muri opposition. Ibibazo byo dufite biduhagije mu karere, abantu bashyamiranye bashaka ko abayobozi mu bihe nk'ibi ngibi nk'uko twabivuze iyo byo ku biganiro byacu cyane cyane bafasha kwerekana uko ibintu biteye, gufasha abantu kugira ngo barushe kureba kure, bagerageze kureba uburyo ibintu babishyira hamwe bakareba icyo babivanamo n'icyo bivuze mu bihe cyane cyane nk'ibi ngibi, kumara abantu ubwoba, kumara abantu ubwoba. Waba uri muri gereza uri umuyobozi, waba uri mu butayu nk'ubwo turimo, opportunity yose ubonye ni iyo gutanga icyo cyizere cyerekana ko ejo hazaza twifuriza Abanyarwanda bitinde bigire kera ko aho tuzahagera Abanyarwanda bazahagera. Nicyo umuyobozi agomba kuvuga, kandi ntibigomba kuba ari muri politiki gusa, n'umuntu uyobora idini runaka, n'umuntu uyobora uri muri business runaka, uri umuyobozi ugomba gutanga icyo cyizere ko ejo hazaza hazaba heza kurusha uko ibintu bimeze ubu ngubu. None se umuntu wumva ibyo Kayumba arimo avuga, icyo cyizere birimo gutanga ni nibyo Yozefu kwari ukugira ngo wenda wagira nawe icyo wongeraho cyangwa se icyo umbaza.
Bikeya bike cyane, ndabona isaha twihaye igiye kurangira, ariko nagira ngo wenda ngusomere gatoya ino commentaire, iriya discours ya Kabarebe. Mu by'ukuri itaravuye mu busa, yari yatumwe cyangwa se ashaka no kwerekana ko adafunze nk'uko kuri radiyo itahuka cyane cyane bamaze iminsi babivuga. Hari Kigali Today nyine ya Leta y'agatsiko yashyize iyo disikuru kuri YouTube. Noneho hari umuntu wakoze komantere ngira ngo ngusomere. Yagize ati, reka nkuvuguruze nyakubahwa Sumbirigi, niko basigaye bahimba Jenerali Kabarebe. Akagira ati, uwo nyine wakoze comment, akagira ati, Kayumba niwe mwebwe RPF mwagize technician mu kwica Abahutu, kandi yarabikoze successfully nk'uko RPF yabyifuzaga. Yishe Abahutu 100,000 muri Gisenyi na Ruhengeri, ndetse anatema intoki maze abagoyi bicwa n'inzara. Niba ukeka ko mbeshya, reba video zafashwe na AP, Associated Press, urebe archives zayo. Kayumba ni intwari yawe, umushimire muri impuzamugambi mbi. Mu yandi magambo, umuntu unyira wakoze comment yaravuze ati nta Kabarebe nta Kayumba muri impuzamugambi mbi, mwese mwarishe, nicyo mwagombye kuvuga. Nagira ngo rero nibutse ibyo dukunze twe kuvuga natwe ahanga, uyu nguyu wakoze comment nyine ibiri kuri Kigali Today rwose kuri iyo video. Mu ishyaka ishakwe no muri Rwanda Freedom no muri Rwanda Truth Commission dukunze kwibanda cyane ku bwicanyi indimburambaga bwa FPRDMI pardon bwakoreweho ubushakashatsi, ubwo bwicanyi bwakoreweho ubushakashatsi kandi natwe hari byinshi tubuziho twabonye. Ntiduhema kwerekana ko Kagame Kayumba Kabarebe atari abajura gusa, dukunze gushimangira ko ari abicanyi ndimburambaga. Nagira ngo rero ngusabe rwose ku wari wabivuze wavuze utaho kuvuga kuri abo bantu yagiye kwicisha muri Kongo hariya by'ejo bundi, ariko harimo abantu nabonye ngo batezeho kuri Kayumba Nyamwasa, nabonye nawe baragutumiye na Musonera ndetse
ngo koye
ngo munkundure y'ukuri, ngo munkundure y'ukuri iyo
nkundure n'abandi
ni Jean Marie Vianney Ndagijimana ngo wanditse igihe washishimuye ikintu hariya ngo munkundure y'ukuri, atumiza abantu bo kuvuga ku bwicanyi bwa FPRDMI. Yibagirwa ko na Emende Cederi yakoze ubundi bwicanyi, nako ibyo ntakunda kubivuga, nti abashaka kuburigiye ko nawe havugwa gusa ubwicanyi bwa FPRDMI. Iyo nkundura y'ukuri rero kwitumiramo, wowe barayigutumiramo n'iki utavuze? Musonera barayimutumiramo n'iki atavuze? Ikindi cyo kuki batayitumiramo n'abicanyi b'Abahutu barimbuye Abatutsi bakarimbura ndetse n'abandi Bahutu? Icyo kintu ndagira ngo wenda ugire icyo kivugaho, nubwo wenda atari
ariko se
Yozefu.
Yozefu nta nibyo wabonye, nta n'umuntu wantu, niba hari umuntu washishimuye ikintu akanshyira kuri urwo rutonde ubwazi impamvu yabikoze, uretse ko ntabwo turisha itambagira gusa ibintu se nk'ibyo ngibyo wabijyamo ujya kuvanamo iki? Icyo ni icya mbere, nta muntu wantumye, uretse nubwo yantumira hari ibibazo nabanza kumubaza mbere yo kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo. Nta n'igihe bitakomeje kuvugwa, ahanini aba babikora ubwo baba bifitiye impamvu za politiki ngo bashakishamo kugira ngo bamenyekane cyangwa se bise nk'aho hari ibintu bikorwa. Ariko muri abo ngabo Yozefu wibuke ko ndimbuka kera tugitangira RNC, wibuke ko nta gihe batabaga bavuga ngo ariko ngo bavuga ngo twebwe banegewe nyakwigendera Karegeya Gahima Kayumba ngo bavuge ngo ibyabo, kugeza no kuri aya magingo hari abantu bakinyishyiza ngo hari ibyo ntaravuga byo kwa bya FPRDMI, ngo hari ibintu byo ntaravuga, hari ibindi sinzi ayo mabanga yandi banyishyiza ayariyo. Nk'ukuntu nawe wari ubivuze ukibaza uti se ko hari aba bantu benshi bari hanze aha ngaha ndetse bamwe bo twagiye tunafatanya muri izo za Emerende Sederi muri ibi bintu bya FDU ndetse n'ibindi byagiye bibaho mu mateka y'u Rwanda, ko nta muntu n'umwe, abantu benshi bafite ibyo bintu, ko ntajya mbona basohoka ngo baze bavuge ibyo bazi kuri Emerende Sederi, amarorwa yo bakoze uretse abo bafashe bakajya kubacira imanza kubera nyine ibyo bintu bya genocide. Ariko se nibo bonyine baba bazi ibibi byakorewe Abanyarwanda, byakorewe Abatutsi, uretse abo ngabo gusa bafashwe bari za Arusha cyangwa se bari ahandi hirya no hino? Ni ukuvuga ngo mu mitima y'Abanyarwanda imitima iracyanangiye. Ntabwo ari Kayumba wahunze, n'abantu bamwe ba DMI bahunze bakabaye bazi ibyo bagomba kuba bavuga ntibabivuze. Ingaruka yabyo ni uko Kagame ahora abagira amajanja ikindi gihe azabica nuko kuri baka sangiye n'abanyarwanda kube gupfuye ubusa kandi tudafite ukundi tuzakubavanaho kuko iyo wapfuye uba wapfuye nta ukuri kuzavugwa n'abandi ariko ntabwo kuzava ku byo wavuze ibyo bintu rero barimo kwandika bavuga ngo baratumira abantu muri abo ngabo nibo bagaragiye Kayumba mu bantu barimo gutumiza ibyo ngibyo ni abatekereza ngo Kayumba niwe uzabazanira kuvanaho Kagame vuba
azabitira mututsi mwene wabo noneho basubirana ubutegetsi
abandi nabo ngo bategereje agakiza kuri FDLR tekereza abantu bagifite ideology ariyo yamarishije abatutsi ikamarisha abahutu batavuga rumwe nabo ubu hari abantu babicaye batekereza ngo abo bantu ngo bari mu mashyamba ya Kongo bw'ubwoko bwinshi ndavuga ko icyo bahuriyeho ni ugutekereza ngo ikindi gihe ngo bazongera ngo bagarureho ubutegetsi bwa nyamwinshi ni ukuvuga ubutegetsi bw'abahutu buvamo akazu k'abahutu kaba k'abanyenduga cyangwa se akabakiga hari abantu bagitekereza ngo ubutegetsi bwa nyamwinshi y'abahutu ngo buzagaruka buteye butyo ngo kandi bakanatekereza ko bagomba kuzaza bihorera nabo bongera bakagira abatutsi bo bica ku rundi ruhande hakaba nyine n'abo batutsi nyine bameze nka bamwe nyine mu Rwanda ariko hanze yarwo ubwo baba batekereza nka Kayumba batekereza yuko nyine bo bavanaho Kagame ariko ibintu bya FPDMI bikaguma nk'ukuntu bimeze no kuvuga ko kuri bo ikibazo ari Kagame muri abo bantu batumira ugiye gusesengura neza uzasangamo ideologe imeze ityo ideologe simeze ityo kuko ariyo twanze tuva muri INC muri 2016 twakongera kubisubiramo dute sinzi niba baragutumiye Joseph ntushaka ku giti cyawe gutumira ukajyayo ku giti cyawe birakureba ariko nge ntabyo nzajyamo ibyo nta n'ibyo ndabona ne kwitumiriza nta nurantumyemo ariko
byaratangajwe ahantu hose ahubwo nyine urumva ko ari nabyo ari escroquerie kubona utumirwa kandi ubutumire ntibukugereho abantu biravugwa hose rwose no kuri radio itahukana narabyumvise ba Didas babivuga icyakora navuga nkatwe avuga tese ati Rudasingwa yahuriramo na Rutayomba ko bavuga ibintu bitandukanye kugeza ubu ngubu bizwi ko ari ibintu batumvikanyeho nka biriya bya affaire ya giti Rutare na affaire ya giti Rutare na Muhura ati byagaragaye yuko abo bombi ntacyo bashobora kumvikana urabatumira noneho ngo bazaze mu iyo nama noneho babone kumvikana gute mu by'ukuri ni bya bintu byo kwibonekeza byo kuvuga nyine ko ukora cyane ko ufite ibitekerezo mu by'ukuri bicuranye nuwo Didas Gasana nawe yarabivuze ni ibintu bizwi cyane biravugwa bimaze iminsi bivugwa ku maradiyo kandi rero n'inyandiko twarazibonye nanjye narisomye narebye iyo liste nyine ngo y'abantu ngo bagomba kuhuzuyemo abantu ngo bakoze ku ngoma FPR n'abatutsi bahoze muri FPR mu yandi magambo ni nko kuvuga nyine mu by'ukuri ni ibintu byo kwibonekeza gushaka gushimisha MNDCDR kuko nizo za teori za MNDCDR zo kuvuga yuko ibyaha abo muri MNDCDR baba extremiste ntabyo bakoze byakozwe mu by'ukuri n'abantu bo muri FPRDMA nyine nicyo kintu urugiye bashaka kwerekana abandi nyine barakuri bagize wenda umujinya nizo za teori bakomeza kudevelopa zo kuvuga nyine ngo Kagame biva muri za bibinacyaje gitango ngo Kagame ngo yicishije abatutsi none se Kagame yarashinzwe abatutsi bo mu Rwanda wari ushinzwe abatutsi mu Rwanda yari leta y'u Rwanda ntabwo rikagwe yitegekaga mbagira ngo iki cyuno cyo tuzagezaho tukiganire kuko ibintu nk'ibyo ni ibintu byo kuyobya abantu ni ibintu bitazigera bigiraho bigera ntabwo Kagame n'umugome nibyo birazwi ariko se ntabwo ari wari ushinzwe abatutsi mu Rwanda ngo niba ngo agushe indege ngo abatutsi bicwe bashire bityo ngo bibazwe Kagame usanga ariyo teori buri gihe abo bose bandagize Imana n'abandi bo muri MNDCD birirwamo ndagira ngo tuzanabiganire rwose tuzabihe ikiganiro cyo kwihaniza mu by'ukuri.
Nibyo urakoze Yozefu, niyo mayira abiri buri gihe umuntu agomba kubona ko turimo kandi abantu bagomba guhitamo. Igiharabuge kimwe ari cyo cyoroshye ni icyo ngicyo nyine abantu bitwikira ubwoko bwabo, turi Abatutsi, tugomba kuguma ku butegetsi, tugomba gukoresha intwaro kugira ngo Abahutu batazatwica. Ideologie imeze nk'iya Kagame, ideologie imeze nk'iya Kayumba. Mu Bahutu bagahora muri bya bindi byo gutekereza ngo ni Abahutu, ngo gutekereza ko igihugu cyabo, urumva n'iyo mitekerereze yabo, igihugu cyabo
Yego.
ba Kagame, abo Batutsi bagiye bakakibavanaho, wagira ngo barakibize, babibye umugono barangije
Abimukira,
baracyiba.
Abatutsi n'abimukira mu mitekerereze yabo.
Ahubwo kwibaza ngo indeed kuba abantu kuva muri mirongo baragize batya bakagira abantu bajya imbere yabo bakurambere ba MDR parmehutu Hutu bakaba bakayibanda bakabajya imbere bakababwira bati tugomba kwigobotora iyi ngoyi y'ingoma za cyami hakaza ubwigenge. Mu myaka nicyo twigeze gupoza, twamaze igihe tukoramo ibiganiro aho kugira ngo bibaze ngo ese ubwo butegetsi bwabo baciye mu myanya y'intoki gute? Bwabaciye mu myanya y'intoki kuvuga ngo ni uko bafashwe na Museveni, ngo kuko bafashwe n'Abanyamerika, icyo ni ikindi kibazo. Iyo wumva abantu ugasanga abantu bari muri izo za deba nyine bavuga ngo nk'uko 59 yagombaga kuba, nk'uko igitero cya FPR 90 cyabaye, nuko hari impamvu zigaragara muri 59 nk'uko zagaragaye mbere ya 90, nk'uko zigaragara uyu munsi, ko ubutegetsi bushingiye guteza ibyago abaturage amanywa n'ijoro, bukabica, bukabaturuta mu byabo, bukiba ibyabo, bukabaheza mu mahanga, bukirirwa buhiga abantu, bica aho bahungiye kure n'abarimo metero 20 ingahe. Ubutegetsi nk'ubungubu butari ibibazo nk'ibyo ngibyo, amaherezo buvaho. Kandi iyo turebye amateka y'iki hirya no hino, ahanini buvaho nabi, kandi bwavaho nabi bukongera guteza izindi mvune na coma mu baturage. Ni ukuvuga ngo kuva muri 1999 tugenda twongera coma ku yindi. Nubwo tuvuga ko hamaze gupfa miliyoni ebyiri, wenda miliyoni ebyiri plus cyangwa se ukuyeho, ubwo ni ukuvuga ko buri gihe duhora twongera kuri coma. Nibyo Kagame na ba Kayumba ko twabatutsi dukora ubungubu, nk'ukuntu Habyarimana n'agatsiko k'Abahutu bakoraga mu Rwanda kiriya gihe, bigenda byongera kuri coma iyo dufite, bizagora abuzukuru bacu n'abuzukura kuzavura, kubera ko izo coma zigenda ziva kuva muri generation imwe zikajya mu zindi generation. Abanyarwanda nibo bazivugaga neza, ni umuvumo bene ibyo ngibyo, ahanini bazita ngo ni umuvumo. Ariko uwo muvumo ahandi ushingiye nyine ku butegetsi bubi, aho kugira ngo buyobore Abanyarwanda mu byiza, duhora mu kuvuga urupfu zumve ngo kabyere yacu, imvugo yacu buri gihe tukora mu bintu by'amatiku, mu bintu byo kwica, mu bintu byo guhemuka. Iyo niyo vokabulari yacu. Nyamara twari dufite shansi yuko twebwe nk'Abanyarwanda noneho dushobora kubaka andi mateka mashya abubuzima. Icyo nicyo cyatunaniye. Ntabwo rero waba ufite igihugu gifite amaganya n'amarira n'amaraso nk'ukuntu u Rwanda rumeze ubu ngubu, ngo noneho ugire umuntu uvuga nka Kagame, uvuga nka Kabarebe, uvuga nka Kayumba, uvuga nk'abo ngabo barimo gutumiza inama za turaturye, mbuzi ko ari za turaturye banza hari ibyo zambaho biturukaho na rivanye. Ariko ntabwo waba ufite abayobozi batekereza bakora batyo ngo uvuge ngo urwo Rwanda urimo kuruganisha aheza hazaza. Wenda icyo nicyo nasorezaho
Ndagushi,
Yozefu.
ndagushimiye cyane.
Indirimbo
Ndagushimiye cyane rwose. Yego wa amazimwe ya Kayumba na Kabarebe muri DMA yaratwigisha iki? Amasomo urayavuze, uvuze iyo ngeso yokamye FPR DMA yo kwiba, kwica, kubeshya, ibintu isangiye na Emile Nde Ceder, ndetse n'abashaka kuyigarurira ubu isura nziza itigeze igira, itazigera inagira. Wavuze rwose izo ngeso mbi zose zigomba gucika muri sosiyete nyarwanda kugira ngo habe habaho impinduka izatuma umunyarwanda abaho mu mahoro, amoko yose y'abanyarwanda abaho mu mahoro. Izo ndangagaciro bamwe baririmba, mu by'ukuri nta ndangagaciro zirimo, umuntu yazazishakira irindi zina wenda ry'indangabutindi. Nshuti, mwarimu duteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe namwe na Dr. Theogene Rudasingwa mu kiganiro Amazimwe ya Kayumba na Kabarebe muri DMI aratwigisha iki? Aho bwije nagira ngo rwose mbifurize ijoro ryiza, aho bukeye naho tukabifuriza umubyizi mwiza, kandi rero dutangiye wikende nako kuri bamwe yatangiye ejo. Mukomeze mugire wikendi nziza, mukomeze mugire amahoro y'Imana.
Intwari itikanga imyato irwiyemba aho batinya mugabo utiye guri nkema amayambere agumye nanzi yitebe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigurunye Uraryana uryabwagashe rubanda uwakabaye umuhanga zimata n'ubugeni nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigurunye rutimbo sinzaba mu imbaga isaziye ku migambi ubukene bw'akarande butaza kuzizina nanzi yitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu ubugabo ryinshi duhimbaza ubudahigwa turatama indahiro twenda kunkeza mihigo nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu amajyambere arasabye genda yashaka isano havugutira abatinyi bakagwiza ubugiri ntanzi gitebwe n'ubuhari rutimo sinzaba mu bwigunge rutimo sinzaba mu Korangiza imihigo dukinduraho umuhezo dukimbagira n'ishinjo no kwiremba ry'ijuru nanzi gitebwe n'ubari rutimbo sinzaba mu bwiza